Ay, 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 ay,
ay, ay, ay, ay, ay,
Nakuhitaji Bwana moyo utulie tu. Uwepo wako Bwana moyo utulie tu. Nakuhitaji Bwana moyo utulie tu. Uwepo wako Bwana moyo utulie tu. Amunimi ngobato kumwa mtengi meraru. Amunimi ngobato kumwa mtengi meraru.
Kurwatik teki gege yatu baba segi goker kinget konyat o yatu baba agirangwe berusangu agirangwe berusangu yasome baba
nakuhitaji Bwana moyo utulie tu. Uwepo wako Bwana Nakuhitaji Bwana moyo utulie tu. Uwepo wako Bwana moyo utulie tu. Amunimi ngobato kumwa mtengi meraru. Amunimi ngobato kumwa mtengi meraru.
Yegi guri no gitayat, Iga swei sauti chok, Yegi guri no gitayat, Iga swei sauti chok, Asikitor organengu, baba. Asikitor organengu, baba.
Nakuhitaji Bwana moyo utulie tu. Uwepo wako Bwana moyo utulie tu. Nakuhitaji Bwana moyo utulie tu. Uwepo wako Bwana moyo utulie tu. Amunimi ngobato kumwa mtengi meraru. Amunimi ngobato kumwa mtengi meraru.
Urofai, masia kasadaka nimekosai, rakuka tukidoko na kiomba, nifanye kazi yako pa,
nakuhitaji Bwana moyo utulie,
nakuhitaji
Bwana moyo utulie, nakuhitaji Bwana
Nakuhitaji
Uwepo wako Bwana moyo utulie tu. Amunimi ngobato kumwa mtengi meraru. Amunimi ngobato kumwa mtengi meraru.
Hey,
hey. Amunimi ngobato
yeah.